Yeah, I just sing it for a cave. Ninagaziwa kuti umarikoda. Siwezi nitapeta wina. Ninagaziwa kuti umasamala.
Oh,